wetin I do today? What is na show my crate? Wetin I do today? What is na celebrate? Wetin I do today? What is na show my crate? Wetin I do today? What is na celebrate? Kwanza Bwana sifiwe. Hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza ucheze, cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Wanga ni wengi wa kushula, tuijui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Sijui mwaka gani mtajenga chokibanda, mwisho nije kufa bora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
kahuo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kula vule mwamba.
Oh yani.
Pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza Bwana sifiwe.
Haleluya. Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza ucheze, cheze ya juu.
Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Wanga ni wengi wa kushula, tuijui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Kuyo zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Kuyo zombie niye zombie, kuyo mwana nabala. Kazombi ka nasifa, zombie ya nabala.
Kuyo zombie ya mazombi,
zombie.
Zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Comic Slicer.